chips na maini, ila mbish kama nini huni kosi. Vipi utaki kuamini, unawekwa kwenye list ya maiti she. Unakuja bila tarehe, unagusa busha wazee. Unanyuka utadhani mfungu, unasuswa kama unanyuka, unakufa kabla ya bale. Sanaa ya uchanaji hauijui, bunduki za maji haziui. Sasi bora unge msema taki gogo, talala pema mana sina wema taki gogo. Ye unantolea kibesi na upande huwa ufui, mana haujozoya fresh. Weza ndikiwa wimbo ili ukabato sankudisi we, au ni mdisi alekucholea verse she. Superstar, ye unalipa, unauza, unandinga, unanyumba, unavimba, mana umeanza kupita na wachumba. Swali lini utaanza kuwalipa maproducer. Yo, hauna facts, you just lie things. Unajibu disses kwenye side feeds. Sijui round pound, high speed, flying kicks. Flow ni moja tu, vipi ni kweli kiwa na style nyingi. So jitahidi we unapanga hoja, at least weka wazo zima kwenye stanza moja. Ukiwa unaruka ruka, kapaka mgonjwa, unamzuka, unasingizia ni flows, unakanga soda. Hauna mastanza, ndo nilivyo tabidi, umejazwa pumbavu na unajua. Kwa umepesi kama goli la kwanza, ama table ya pili, au darasa la tatu. So nakuwa, unajikontradikti sana, unanitukana wakati unajitukana. Tuliache kuataki majibu, tunabato njia. Unamtukana dadangu ambaye ni dadako pia, na una dada pia, anapakatwa na anasaula. Tunajua dijina, anaitwa Paula. Lugha ni ukumbi haumiliki, so wesu mshairi mzuri hauambiliki. MC ni meshiba vina ni mikosi, mstari wa mbele kama pina. That's too predictable. Nabaki nje box nisha divorce dini, uzio wanachukua mashosti wakini quote nimi. Fix your vocabularies, you can read more. A good poet is the master of all big words. Hata wish jua kilele, the entire system. Tabaki mwenye info, elephantiasis. Talk about storytelling, look at my damn hollow. Siku zako nye pesi, you now ready bado. Your story extensions, men are scary narrow. Your plot twist, the point of view, all are very shallow. I'm a better artist than your whole label, and I took storytelling to the new level. You can't match my skills, you can bow down and kiss my ring. My storylines, men are too stable. Tumba kamaka haunikuti, kiakili we ni mpuzi mpuzi. Unapatia vyema, hizo baka baka pusi pusi. Nilistabili kama kuchi kuchi, bado ukarudia tena. Unalowesha flow, bado tetanus. So umetaka ni kutese na ujiweke fast. Ni kupenge makamasi, ujitenge nasi. Ujichenge maana unaleta usengenyaji. Kabla ya kuja tunaposeto manguli, ongeza kazi, ongeza kanda mseto sampuli. Alafu kesho acha mapuli, yanafanya wisi mkua, na bado haujapiga nyeto vizuri. Mara umeniintroduce, mara na ukoteza promo, na wendo ulianza kunitaja, uliteleza domo. Habari zime zagaa, watu ananiona shujaa. Sasa ngetaka usta, sinigecheza pono. Unabuni weakness za opponents wako, unaziaggress na unahisi una control battle. Wakati lebo imekubeba unasinzia rodi, kama mwali upo ndani na unalipiwa kodi. Who told you to come aboard over? Mishe compromised aboard over. Corporal, you're not alone, you don't grow over. Go master your best cause you don't flow proper. Kitambo tulidili na mayoyo, wanaficha ubovu wa mashairi kwenye flow flow. Misali ukianza kuichambua, unaficha sura. Flow wapi we, unaweza uka flow kumshinda Nura. So I'ma rock him, give him a big L. Watching die by my side while enjoying the big cell. Nilisema nkimbato mtu na mtaja jina, siku kubato nilikuelimisha, sasa na kutaja rapture. Watu wagusi hii medula, sifanani na vikundi vya maregular. Hatujashindwa ni maamuzi tunavyo operate. We unaenda mainstream, tunaenda corporate. Kona kikomo yo, basi ukikosa casino. Don't slap asses, that's homo bro. Labda haujui somo, kuongelea ase mwanaume mwingine kwenye track, that's not normal. Yuzi yuzi tulikuwa mtoto pori, leo naita wachumba inbox mpige story. Wachumba unashangaa huyu jamaa mbona mbwiga. Followers kadhaa ameanza kujiona biba. Bize na mchongo unavyo text mashori, ambao wanandoto ya kufanya mapenzi na mondi. Mnandaa verse wawili and still not enough. Now I'm taking you to the express nigga buckle up. Rapper wanna publish meshpapi wao, na wanapo push ni makapi now. Hawako proper prepared kwa mipapa lao. Papa Duvet Mini punchline powerhouse, nakata wings isi ulitaka upaye. Kumbuka Ibrahimu alivyo mtuwa sadaka mwanaye. Mungu kamkataza, na mwambia Mungu this is personal. And this is not half what I have in my arsenal. Ronye usi umeishona so purify. Ato kikoroma bado is still a cutie pie. Mwah. Nenda forth and back kama ping pong. Species eno zezi order class kwenye kingdom. Umeanza gonga gonga nyagi unono umekua. Umeanza nyonya nyonya bangi kunyonga ujajua. Upo juu ya jukwaa unalilia tuzo. Mi bado niko underground nashikilia nguzo. Inafanya wasanii tuanze kuboa meza. Mamako angetaka abortion ningetoa pesa. Tunatega money before atucheleweshi. We gangsta kesho be sure aueleweki. Like Barry Burdens. Ofu yangu nkwamba now I'm turning to a bad person. Na kushangaa unajiona star man, you're not really. Chef clean your dreads are white, you're not pretty. Got it on like I'm Gordon Banks. So I'm still a don, this is God's hand, Peter Shilton. Control party wezi kukontrol battle. Kisha kadagi mbele na mayoyo wenzako. Weni wale wanarakati wenye asira kama pitbull. Nyuma ya keyboard wana treat to click click. Yeah, watch as I do my thing. I was gone, now I'm back like a boomerang. God, he's so young, this is felony. Apologize, I fall on my knees. Hata ya imbe makerubi na maserafi. I'm already twice the MC he'll ever be. Dula za kichina nzuri, hai ya kichani. Peso kile takiburi, hai patikani. Unavipuli za mapuli, unavujivika vipuli. Na unasifa kama duli, miners money. Nasikia unataka utoke sahau. Loga kwa waganga hauchukui kombe nyangao. Kama mbovu ni mbovu tu hata uhonge wadau. Kake kule kwa kina wozu na kina bonge la nyau. Man in the city, look at my pep talk. Doing the impossible job, killing the dead hoes. Roll by like I'm a cock miner. I'm a dog rhymer. So say hi to your boss rider. Sina sponsors kwa yo. Sitishiwi coffee, sichaguliwi hobby. Silipiwi kodi. Takushusha kama talent kiwa zenze. Kono huji chagulie kidole chima keki. Mini shenzi wewe nyoko mbili. Hakuna bidhaa yoyote ya kunimechi kwenye soko hili. Hakuna kopi nyingine, hata kopi mbaya. Ndakupoteza ubakie story kama conky fire. Tulisha flow, tuka fit puzzles, jigsaw. So kama bado hajavunjika hatu fix bro. Kuna swag na kuwa work, kuna fine line. Calm down, haujawa tamfame wa shy town. I cock my gun, rapper slay aje. 1-2 turns na today chache. Napote Kenya chui, utapotea kama ndui. Serikali haikujui, you don't pay taxes. Oh my god man, I hate rappers. Oh my god, inani drain afya. Kwa nini usimbe tu trap, uka change anga. Swezi kushare maujanja na hawa trained actors. Naona bishungo mechoka mikazo. Naona mabundu nasoma mitajo. Sikuru puki mana ujuzu mekubuu. Mapimbe waruki ufundi kama konda rosajo. Nikona uuni wanatokwa na jasho. Kuchonga vinyago na ususi wa kuchosha vinabo. Nikona otunzi wanofoka milazo. Ujachoka kuhaso kama yuzi kosa nilako. Sume ni introduce haya ni postbus. Na ubisho wote unaitwa Cosmas. Haujui cross multiplication board mass. Na ukileta uleja uleja na kupost twice. Nacha prints kwenye daftari documents. Nembo ya jiji mfano askali monument. Shida zikileta ngori nisi shake. Na napiga story utadhania ukoti PB Tech. Leo ananita bar builder. Level 5 sosara kutoka far future. Alien, Illuminati, Dakar nyumba. Area 51, 666 of Bermuda. Nina kia tu hawezi ukavaa njuka. Asa unefanya rap sababa njaya fuba. Tofauti yetu ni kwamba sanaa yangu kubwa. Heavy element iliozaliwa baada ya star kufa. Chukua lesu ukiona utuli na majasho. Leo kwa tupo vizuri kwenye haso. Kwa hiyo unapo niletea kiburi na minato, nitakusimamishe shughuli kasabatu. Ipo bari ya wakubwa wa kitaa fulani. Mistari ikani metafuna daftari. Usipo kuja na gadi na miradi, ili mradi jumla ntagawa kwa idadi uwe wastani. Nani apagawe na hizo cool trends is not for me. Because now I have a new friend is called money. Born in the wrong era, so I'm a chiwi my cool age. Still now with new age, he's so funny. Thamane hii sanani dili ya minoti. Milioni siri ya utajiri wa mabosi. Neza fanya uone na experience msosi. Bada njaa kali mini Shakespearean ghost bro. Ono natoa machozi na jasho kwa mana. Vigezo ni vingi vyote ni navyo na sasa na maujanja ya lohodhi kiwango hakopi kinabo. Wenzio hawa niombe kolabo ni lana. Uja mame pinda na itaji cardio. Na tatizo spigagi pasi mitandio. Nina shehena imeshiba sitaki salio. Vile mechagua kwa neshima karastafari yo. Nana doseto kwa hii scenario. Nana na kadi ya mchezo na mindo champion. Sbembelezi wa rembo misio Mario. Ukiendekeza miskendo misina ufagio. Juju na njugu za sungo sungo atuwezi pair. Hii fence ni ngumu ndugu hawezi kwea. Van Gogh na wapa kizungu zungu nkishedi layers. Atuko sawa minungu nungu we teddy bear. Ugopa mapythagoras mashwodinga. My documentary flani kwenye monitor. No one is insane enough to battle me. I'm so scary, I wear my own mask for Halloween. Yeah, incarcerated stallion. And I keep it culture like I'm Italian. D-legendary kama Home Alone camp. I'm a Savio one time for the motherfucking champion. Deals are correctify schedule. Hata tukishiba tunaiweka high mbegu. Sinipime kwa tuzo niko certified. Kwetu mtani niko verified. So I'm very fine, thank you.